obulamu bwange yagala muyimbire kuba ye nanyini bulamu bwange nanyini buyinza wanna yafuga ebitonde ku nsi yagala muyimbire kuba ye nanyini magezi gonna yagaba ebirungi mu nsi yafuga obulamu bwange.
Nawe gulumiza nyo okwagala kwa Yesu woka kubate chali changu okulabanga kuona wali kufuba kweye oyagawa obulamu kunsi nabona bona lwa kubanga kwe naliro kati otena.
Aleluya yagala muimbile kuba yenanyini bulamu bwange nanyini buyinza wanna yafuga ebitonde ku nsi yagala muimbile kuba yenanyini magezi gonna yagaba ebirungi mu nsi yafuga obulamu bwange yagala muimbile kuba yenanyini bulamu bwange nanyini buyinza wanna yafuga ebitonde ku nsi yagala muimbile kuba yenanyini magezi gonna yagaba ebirungi mu nsi yafuga obulamu bwange.
Yeah.